ZWAP.com.
Na lelo kabali kaka suwa mubumi wandi Lesa chachine imweko mwaba Na lelo kafuma kasuwa mubumi wandi Lesa chachine imweko mwaba Lelo ndi nensansa Pantumbu kile nechite mwiko chendo mweba wumbile myulu Na pali lelo mwanshibusha Defwa ya milumbe mweba pondo mwebe neba myulu Chishile mwono busuma wenu Padia watensho mubidi Ala kanshinde pema Na katulava nena bucha wino Chishile mwono busuma wenu Padia watensho mubidi Na tikanshinde pema Nalelo nakabala kasuba mubumi wandi Lesa kanshichine kumwaba Ala nalelo nakatula kasuba mubumi wandi Lesa kanshichine kumwaba
Tata You watch over me my faithful father All of my distress, there'll be no other That I'll be holding on to You're the one I run to Mumani Dalisa Mumayende Rianga, you are my anchor
Walosifute Bwanjine Mumani Anga
Lesa chachine imweko mwaba Na lelo kafuma kasuba mubumi wandi Lesa chachine imweko mwaba